Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922, naho ahijya no hino ku isi mwadukurikira ku rubuga rwacu rwa internet ari rwo www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro Muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga, muri studio ya 7 hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Mu gihugu cya Uganda, umudepite w'umusiviri yabagiye kuburanishwa n'inkiko za gisirikare ku byaha bikomeye polisi ya Uganda imushinja, birimo kugambanira igihugu no kubuza igihugu mudendezo. Ifungwa rya depite Robert Chagulanyi, uzwi nka Bob Wine mu bahanzi, ryabaye nyuma y'imvururu zabaye mu majyaruguru ya Uganda, mu mujyi witwa Arua, hagati y'abatavuga rumwe na leta n'abashyigikiye ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Museveni. Muri ubwo bushyamirane, umushoferi wa depite cyangwa se member of parliament Chagulanyi yararashwe ahita yitaba Imana. Hari abavuga ko izo mvururu zatangiye nyuma yaho imodoka zitwara umukuru w'igihugu zigabweho ibitero zikamenwa ibirahure. Depite Chagulanyi siwe munyapolitike wa mbere utawe muri yombi. Kiza Besigye umaze kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu inshuro zirenze imwe, ni kenshi nawe afungwa agafungurwa. Ibi byose kandi ni mu gihe hashize iminsi muri icyo gihugu hagaragara ibibazo bishingiye kuri politike. Nibyo tuganiraho rero mu kiganiro muri Isanga cya none. Mu rwego rwo gushaka kumenya imvano y'ibibazo muri Uganda, twatumiye zimwe mu mpuguke n'abashakashatsi muri icyo gihugu. Turi kumwe na Bwana Bernard Sabiti, uyu akaba ari umushakashatsi n'inzobere mu bijyanye na politike mu gihugu cya Uganda. Bernard Sabiti, ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga.
Rakoze cyane, ndanezere kuyemere mu gihe kuganira nawe kandi n'abagutega amatwi.
Urakoze. Turi kumwe kandi na Bwana Barnabas Bishaka, ntago turamubona kuri telefoni ariko naza kuboneka nawe turamuha umwanya kugira ngo tuganire. Reka duhere kuri Benal Sabiti, muri icyo gihugu mutuyemo cya Uganda muri iyi minsi haravugwa ibibazo ahanini bishingiye kuri politike. Ibivugwa ubu ngubu ni ibijyanye n'ifungwa rya depite Robert Chagulanyi mu gihugu cya Uganda, ndibaza ko mumwita member of parliament. Ubu arafunze, uyu munsi yagombaga kugezwa imbere y'inkiko za gisirikare. Impamvu y'ibyo bibazo watubwira ko ari ihe, Sabit?
Rakoze cyane. Ahubwo aho mvugira ahangaha, aho ndi ntiwareba, hari ibisasu biri mu kibuga mu mujyi i Kampala. Abashyigikira umudepite nyine uvuze, Bobi Wine nanga se amazina ye, abandi ni Robert Chagulanyi, ko hari imyigaragambyo myinshi cyane hano muri Kampala bahakanya gufunga kwe, bavuga ko bamufungire busa. Ariko
Sabit, buhagaze gato.
Iyi mwo
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi ni Washington DC. Turimo turaganira ku bibazo bya politike bivugwa mu gihugu cya Uganda. Kuri telefoni turi kumwe n'impuguke mu bijyanye na politike muri ako karere. Sabiti, uracyanyumva? Waruvuze ko aho ngaho mu mujyi wa Kampala harimo kuba ibibazo ubu tuvugana, ongera utwibutse ibyo bibazo bavugaga ni ibihe?
Hari imyigaragambyo myinshi cyane abashyigikira umudepite Bobi Wine bahakana gufungwa kwe.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Sabiti Bernard turamubuze kuri telefoni, ariko mukanya turongera tumushakishe kugira ngo adusobanurire ibirimo kubera mu gihugu cya Uganda. Yararimo atubwira ko mu mujyi wa Kampala harimo haba imyigaragambyo y'abashyigikiye Depite Robert Chagulanyi. Uyu ni umuntu uzwi nka Bobi Wine mazina y'ubuhanzi, akaba afungiwe mu mujyi wa Arua aherutse kubera imvururu hagati y'abashyigikiye abatavuga rumwe na leta ndetse n'abashyigikiye leta. Icyo gihe umushoferi we yararashwe aricwa. Hanyuma ku ruhande rwa leta bavuga ko izo mvururu ahanini zatewe nuko imodoka z'umukuru w'igihugu zagabweho ibitero zigaterwa amabuye, bikaba ari byo bishobora kuba byarabaye imvano y'ibyo bibazo. Turi kumwe rero n'abashakashatsi ndetse n'impuguke mu bijyanye na politike mu gihugu cya Uganda. Mukanya nibaboneka kuri telefoni turakomeza iki kiganiro.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, turimo turaganira ku bijyanye na politike mu gihugu cya Uganda, aho mu minsi ishize havuzwe imvururu mu majyaruguru y'igihugu mu mujyi witwa Arua, aho umwe mu bashoferi batwara umudepite Robert Chagulanyi yarashwe akicwa. Hanyuma leta nayo ikavuga ko imodoka zitwara umukuru w'igihugu zateweho amabuye. Bwana Sabiti, turagufite kuri telefoni. Ikibazo kijyanye n'imvururu zabaye mu mujyi wa Arua ntabwo kirimo kuvugwaho rumwe. Abashyigikiye leta bavuga ko izo mvururu zatangijwe n'abatavuga rumwe na leta bo bita opposition. Hanyuma abo muri opposition nabo bakavuga ko zatangijwe nuko umushoferi wa Robert Chagulanyi arashwe akicwa. Mwebwe mu mujyi wa Kampala amakuru mubona, ni iki cyabaye impamvu y'izo mvururu?
Matora yabaye mu wundi mujyi witwa Buguru mu burengerazuba bw'igihugu. nabwo ibyo byari birimo uyu mudepite Bobi Wine mbega ufite abantu benshi cyane bamushyigikira hano mu bya politiki by'ubugande. Kwanza uko mbireba ndeba ko igipolisi nanga se n'abasirikare b'igihugu ubutegetsi kujyanira hamwe by'igihugu bireba umudepite Bobi Wine nk'umuntu uteye ubwoba cyane ureba mbega ubuhagizi afite nanga se abantu benshi bamushyigikira kuko abenshi mu rubyiruko kandi kuko abantu bakwinjiriza baba babizi ubugande mu gihugu kiza urubyiruko mbega inshu 80 hasi ku ijana na urubyiruko abana bari hasi y'imyaka 30 abo rero ugasanga ngo mbega hageze umuntu ubakuye n'iyo mbega bagatangira guhakana ubutegetsi ugasanga ko byazamo ingorane nyinshi. Ubwo rero umudepite Bobi Wine akaba mbega amaze kugaragara nk'umutegetsi nangwa se umuyobozi w'urubyiruko rero abazi amateka nangwa se hisitori y'iki gihugu barakubwira ko kuva muri 1986 ubwo perezida Yoweri Museveni yaje
Sabiti niba unyumva nta turimo ntago tukumva neza, niba urimo kuvugira kuri speaker gerageza uyiveho hanyuma uvugire kuri telefone kugira ngo turusheho kukumva neza, niba wayishyize kuri speaker yikureho hanyuma tugerageze kumva neza.
Uyu mudepite Bobi Wine ko amaze guzana ingorane nyinshi ku ruhande rw'ubutegetsi kuko bamureba ko nk'umuntu mbega ufite abamushyigikira benshi cyane bahakanya ubutegetsi buhari kuko ni umwana muto nawe agafite imyaka 35 gusa so ukaba ureba ko mbega ari umuyobozi amaze kugaragara neza ko ari umuyobozi w'urubyiruko na cyane kuko iki gihugu abantu benshi bakirimo ni bato 80% ku ijana bari hafi y'imyaka 35
hanyuma
rero ugasanga ukurikiranye amateka y'iki gihugu nangwa se hisitori perezida Museveni kuva muri 1986 ukaba yavuga ko atari yakabonye mbega abamuhakanya cyane bafite ingufu nk'iz'uyu musore azana, noneho rero bakaba bagerageza kugira ngo barebe ngo ntabwo bamwemereye kugira ngo abo bamushyigikira mbega ubwo buhagize mbega ngo bwuzure igihugu cyose kuko areka nk'aho kuko yamaze kuba umuririmbyi ababizi yamaze kuba umuririmbyi arazwi cyane mu gihugu noneho rero buri gice cy'igihugu agiyemo akagira icyo avuga urasanga ko abantu benshi bamwinjiriza cyane na cyane urubyiruko kuko nari kubwiye kandi mu batozi urubyiruko mbega muri rusange nibo benshi cyane abari hafi y'imyaka 35 ukareba ko abari mu butegetsi bafite kwirarikira cyane ngo bamuretse ngo agume yishyire yizane mbega aho yashaka bakaba bareba ko abasha kubazanira ingorane nyinshi cyane nicyo gituma batamwemerera kugira ngo akomeze imirimo arimo gukora.
Ariko Sabiti, ibyaha igipolisi kimurega ni ibyaha bikomeye cyane, ibyaha bijyanye no kugambanira igihugu cyangwa se icyo bita treason. Hanyuma amakuru atugeraho nuko polisi yagaragaje ngo imbunda, ibyo ivuga ko ari imbunda yafatiye mu cyumba cya Bobi Wine. Ayo makuru yo abaturage mwebwe nk'abantu bakurikirana hafi ibijyanye na politike muri icyo gihugu cya Uganda, murabyakira gute? Bobi Wine ni umuntu mwemera ko yaba yaratunze imbunda koko?
Bishoboka kandi buri muntu wese ufite ubwenge hano mu gihugu nta muntu ubyemera nyine kuko tuzi neza ko government hano iyo ishaka kugira ukuntu ya mbega ya fatu umuntu ubashaka kugira ngo akomeze gukora imirimo iberanye na ibya politiki mbega ubwo nibwo bukobyo bakunze gukoresha kuko nk'ubu izo mbunda bavuga rwose ibyo byose abantu benshi ntawo babyemera kuko bavuga ko mbega hari nyine gipolisi nangwa se abasirikare aribo bazanye izo mbunda bazishyira muri icyo cyumba yararagamo mu mujyi wa Arua ibyo ntabwo ariyo bwa mbere babikora kuba hakanya ubutegetsi babikoreye ku wundi uhakanya witwa Kiza Besigye yamaze imyaka myinshi mbega ari afite izo manza nyine bamushyira mu gihome ko ari kugerageza mbega gukuraho ubutegetsi so kuko hano bazi ko nk'ubu bamufashe bakamushyira mu koti za buri gihe mbega za giturage abaramuzi hari ubwo ubundi babasha kumurekura ariko ku bw'izo manza bamushyizeho rero kimenyesha ko agiye gucirwa imanza mbega mu manza za gisirikare mu koti masho aho rero icyo ikibazo gikomeye cyane kuko nyine abacamanza ari abasirikare kandi anaribo bari mu butegetsi ureba ko ubutabera butari buhabe nyine icyo banashaka kumushyiraho aricyo bari bumushyireho ariko abantu benshi cyane hano nta n'umwe wemera ko iyo mbega ibyo bamuvugaho ko ari ukuri icyo bamuziza ni uko barebye ko afite ubuhagizi bwinshi afite ingufu nyinshi cyane kandi ko igihugu cyose na cyane urubyiruko bamwumviramo cyane ibyo ababwira bashaka kugira ngo mbega acyogoremo gake nizera ko kuko ni umudepite kirakomeye cyane kugira ngo umudepite afungwe birengeje urugero kuko hari amategeko abahereza uburinzi bwinshi ariko ngira ngo bashaka mbega kumukangamo bamwereke ko ibyo ari gukora ubutegetsi butari bubyemere so ibyo bamushyizeho byo ngo ashaka gukora ubutegetsi ibyo guverinoma nibyo ikunze gukora iyo ibonye abantu bayihakanya bafite ingufu nyinshi cyane
hanyuma se nkamwe mukurikiranira hafi ibibera muri icyo gihugu ni ibintu bisanzwe umusiviri kuburanishwa n'inkiko za gisirikare
ni birasanzwe cyane naho mvugira ahangaha hari abandi basiviri abantu ba buri gihe bari mu manza nyine bacirwa imanza mu koti za gisirikare bavugwa ko babasanganye imbunda n'ibindi bintu ibindi birwanisho mbega bavuga ko bidakwiriye kuba mu maboko y'abantu ba gisiviri ibyo bakunze kubishyira ku bantu bari mu bya politiki bafite ingufu nyinshi cyane ku ruhande ruhakanya government so kidakoze mbega ntawe gitangaje twebe dukunze gucyondoza nangwa se gukurikirana iby'ubutegetsi bya ngaha
muteze amatwi radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema usibye uwo mutumirwa wacu Bernard Sabiti urimo kudusobanurira uko ibintu byifashe mu gihugu cya Uganda mu bijyanye na politike muri iyi minsi dufite n'abakunzi ba radiyo ijwi rya Amerika bifuza nabo kugira ibyo bamubaza kuri telefoni dufite Samuel wiriwe neza.
Wiriwe neza uvandimwe.
Uri hehe?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cya mbere mfite ni uko nagira manze mbaze yuko mvuye bwa budahangarwa abategetsi usanga bakwise na cyane cyane nk'abashingamateka ko nzi ko mu bihugu byinshi usanga umushingamateka mu gihe akiri muri manda yiwe atararangira yamafite ubudahangarwa kuvuga ko ubutungane budashobora kumuhagarika cyangwa kumukurikirana akiri muri manda yuko Bobi Wine ataba bufise.
Urakoze cyane Samuel.
Ikibazo cya kabiri nacyo baduha umutumire cyangwa intamwe niba mwagitoje mu kibazo na mudaraba kuma rezoso zitandukanye ku mbuga nkoranyambaga ndaba ibyo abantu batandukanye bagiye barabivuga kuna cyane cyane nk'aba baririnzi bagenzi bo muri Uganda nka Kamiliyoni
wa Musabimba basi
uwo bitwa Shebi Karungi sinzi ko mu muzi na minzaba mundaraba ngo ikete bandikiye Museveni ngo uri musaba yuko yo babarira canke yomureka Bobi Wine nawe akira uburenganzira nk'umunyepolitiki rero wese wo muri Uganda ko umbure byo barivyo ko kubiye kubiraba nuko nimo ndabona ko umbure wo muri bindi Bobi Wine asanzwe ari umuntu akunzwe cyane mu Buganda kuko bivugwa yuko ashobora kuba ari umuntu yegereye abanyagihugu cyane abavugira cyane atandukanye n'aba bashinga amateka bamwe mu bihugu bimwe bimwe usanga baja mu nama ashinga amateka kugira gusa barabe ko umbure mukuru w'umugambwe cyane uwariwe wese abaserukira cyane inde aza gukiriza urutoke hejuru hama nawe bavuze ko ikintu cyorengana bacakiriza kuko ugiye kuraba n'ibyahise byiwe gihe aba kacagari mu nama ashinga amateka mu Buganda barabona ko bari kugira ngo gusagwanire umunyagihugu cyangwa umwene byo guhumuganda kugira ngo ntacinyise rero nagira mbaze yuko nkumbure ibi biri ko birandika ku mbuga nkoranyambaga bitandukanye.
Samuel, ibyo byanditswe na Jose Chameleone nibyo koko yabikishije ku rukuta rwe rwa Instagram yandikira umukuru w'igihugu amusaba ko yaca inkoni zamba hanyuma Bobi Wine agafungurwa. Urakoze cyane kuri ibyo bibazo byawe Samuel. Hanyuma Bernard Sabiti Samuel yarabajije ku kibazo mu kanya wa rukomojeho avuga ibijyanye n'ubudahangarwa cyangwa se immunity arabaza ese nk'umushinga amateka cyangwa se umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Uganda ngo bwana Robert Kyagulanyi cyangwa se Bobi Wine ubwo budahangarwa arabufite.
Ikibazo gikomeye kuko umutegeko nshinga ntabwo rivuga ko umudepite aba hejuru y'itegeko nangwa se ko adakwiye gufungwa nangwa ngo adakwiye gushyirwa mu koti ngo agire imanza acirwa kuko mbega izi manza ibyo bamushyiraho birakomeye cyane kuko bihereranye no kugerageza kuvana ubutegetsi noneho rero icyo kikaba ari ikintu bakunze kwita capital punishment mbega baramutse basanze koko ngo ni ukuri mbega igihano ni ukwicwa urwo rubanza rero rukaba rukomeye cyane nubwo ari umudepite akaba adafite mbega uwo mugisha wo kugira ngo amategeko hari uburinzi amuhereza ngo ntabwo akwiriye gucirwa urwo rubanza ntabwo amategeko ye amuhereza uwo mugisha.
Urakoze cyane. Reka dufate undi mukunzi wa radio Ijwi rya Amerika. Terence wiriwe neza? Terence uranyuva? Terence ndibaza ko tumubuze kuri telefoni cyangwa se ntabwo arimo kutwumva, ariko dufite Azio wiriwe neza? Azio uranyuva? Azio nawe ndibaza ko dushaka kuba tumubuze kuri telefoni, ariko Louis Michel wowe uranyuva?
Ngenda kumva neza cyane.
Wiriwe neza?
Mirewe Edirwema.
Yego, ndibaza ko ukiri ku Kamonyi aho ni mu majyepfo y'u Rwanda.
Aho niho nyiri rwose mu murenge wa Nyamiyaga. Ayizuba cyane cyane bikomeye.
Ikibazo cyawe.
Akabazo kanje ndagira ngo mbaze uriya mutungo ni Sabiti ndagira ngo mbaze akabazo ndiba ndibaza hariya mu Bugande bafite ubutabera abaturage barabwemera impamvu bagije eske niba uriya mudepite yafashwe hakaba havutse imvuru zimeze kuriya ya imyigaragambyo bari abana ruriya rubyiruko ruriya rwaba rwihuse none se niba bafashwe mu buryo bwemewe n'amategeko akaba ajagonishwa mu butabera bazi bate ko atazatunguka imbere y'ubutabera akaba yatsinda akarekurwa nesu bagiye guhangana na polisi bagiye guhangana n'ingabo bamwe barahagwa biya bintu rwose ntabwo babihuse bariya abana
urakoze
imyigaragambyo mu Bugande ntabwo ifite amategeko ayigenga akantu karaba gahitabira mu muhanda akantu karaba gahitabira mu muhanda ariko akabazo ni kamwe gusa aho none ntabwo baba bihuse cyane murakoze cyane nako kabazo kanje urakoze Edi urakoze nawe wamutumirwa
urakoze cyane bwana Sabiti Louis Michel arabaza ati ese ubutabera bwo mu gihugu cya Uganda umuntu yabwizera ko ari ubutabera bukora
Ah,
Sabiti Bernard ndibaza ko tumubuze kuri telefone ariko mukanya mu buhanga bw'ibyuma bagenzi banje baragerageza bongere bamuhamagare hanyuma asubize ibyo bibazo birimo ikibazo cya Louis Michel wibazaga niba koko mu gihugu cya Uganda ubutabera bukora akanibaza impamvu kenshi na kenshi abantu bahitamo kwihutira gukora imyigaragambyo akabaza niba ari nzira nyayo abantu bakwiye kunyuzamo ibitekerezo byayo mukanya Sabiti turaba tumufite kuri telefoni hanyuma agaruke asubiza bimwe muri ibyo bibazo gusa amakuru turimo kumva nuko bwana Robert Kyagulanyi yagejejwe mu rukiko mu mujyi wa Gulu ariko ngo byatwaye akanya gato cyane ndetse abantu benshi nta nubwo bemerewe kumubona byatumye abantu bibaza niba ngo yarakubiswe cyane ku buryo bamugira intere Sabiti rero aragarutse Sabiti ari mugerageza gusubiza ikibazo cya Louis Michel kijyanye n'ubutabera
ubutabera bw'ubugande rero bufite ingorane nyinshi cyane kuko uwitegereje abaramuzi
abacamanza
bo dufite mu gihugu abacamanza mbega abacamanza dufite ahangaha bose na cyane ku makoti ari hejuru nko mu high court nangwa ku supreme court
urukiko rukuru n'urukiko rw'ikirenga
rero ibintu mbega by'ubutabera demokarasi no kwishyira ukizana nk'uko tubisoma mu bitabo ntabwo ariko bigezweho hano mu gihugu kuko unaje kwitegereza ukareba ko perezida ari we ushyira abaramuzi bakuru cyane urasanga ngo iyo imanza zigiye muri izo kote nkuru rero babaramuzi bamwe nabo ni abantu ntitwibagirwe icyo ngicyo kuko ubundi baratinya uze ukareba amateka y'imanza nyinshi zibayeho na cyane zihereranye n'ibya politiki usanga ko mbega ubutabera bufite ingorane kugira ngo bagushyire imbere y'ikoti mbega mu rubanza bagucira urubanza rwo kugerageza kuvanaho ubutegetsi ubufite ingorane nyinshi cyane kuko abaramuzi benshi bahari perezida niwe ubashyiraho ugasanga rero ngo ukurikiranye abantu baciye mu ngorane nk'izo uvanyo ndetse na Bobi Wine nkabakiza besije usanga ngo abaramuzi benshi ukuntu bakimanza mbega abantu benshi basanga ko badakurikirana mbega amategeko y'ubutabera mbega so nicyo gituma nkubwira ngo abantu benshi bafite kwirarikira ku bw'uyu mudepite kuko bagize ngo bamushyire mu bucamanza bw'igisirikare ubwo bwo rero ntiwavuga no ku butabera muri izo koti zabo kuko bo uko bakora ibintu byabo nta butabera buhaba na gake kuko banavuze ko hari ibyo bagusanganye mbega uraba ufite ingorane nyinshi cyane kugira ngo utsinde urubanza nk'urwo so iby'ubutabera ahangaha rwose ntabwo birimo icyo nakise mbega
umucyo transparency
kugira ngo babone justice nanga se imanza bazice badafite uruhande
babogamiyeho
kuko amakoti yose mbega perezida yashyiraho na cyane yo mu nzego zo hejuru
hari akandi kabazo Louis Michel yarabaje avuga ngo kuki abantu bihutira kujya mu myigaragambyo ese iyo myigaragambyo yo yaba atari yo rimwe na rimwe iba imbarutso y'izo mvururu ahanini usanga zishamiranyije abaturage n'igipolisi.
Nukuri koko ahanga abantu bamwigaragambye kuko itegeko nshinga amategeko y'igihugu yemerera abantu mbega kujya kumwigaragambya bafite ikintu kitabanejeje uvanyeho mu myaka nk'ebyiri inyuma ho government yashyizeho amategeko cyane acyendeza uburenganzira bw'abaturage mbega gukora imyigaragambyo uramanza wandikira igipolisi ubahe iminsi 30 bamanze bitegereze impamvu izubahaye ngo ukwiriye kujya kumuhare cyangwa se kugira aho ujya ngo wigaragambye ko birakomeye cyane kuko amategeko nayo barayahinduye ariko abantu bafite uburakari kuko ubizi bumwe amategeko ntabwo bayakurikira. Noneho rero ubwo ukavuga ko abantu ndetse ukurikiranye ibibaho hano mu gihugu mbega abasirikare igipolisi n'abasirikare nibo bakunze kuzana ingorane kuko abantu iyo baretse bakigaragaza bakavuga ibyo bashaka kuvuga ntihagire igipolisi kiza ngo kigire ukuntu kibatabura bakunze gukora ibyabo bagataha hatagize ingorane haba. Ariko hari ugutinya cyane ku butegetsi hano iyo babonye abantu barenze nk'icumi bajya ku muhanda bavuga ngo bagiye kwigaragambya umuntu acika nk'irimwe rwose baba babateye mbega bateramo za tiyagasi n'ibisasu bumwe kuko baratinya bagira ngo iyo myigaragambye ikomeze kuhaba abantu babasha kugira ngo mbega bafite uburenganzira n'ubwo gukuraho ubutegetsi rero so ntabwo bakunze kubyemerera cyane ariko zikaba ndeba ko utatangira kandi kuvuga ngo abantu nibo bafite ingorane kandi baba ubundi bakunze kuba bakurikije amategeko igipolisi akaba ari cyo gikunze kuza kubakabura kikabemerera kujya mbega kuvuga ibyo bashaka kuvuga. Noneho rero ibyabaye mu mujyi wa Arua ubikurikiranye urasanga ngo ahubwo igipolisi ingorane nyinshi zavuye ku gipolisi abantu bari bamaze iminsi nk'ebyiri bari mu bya kampeni bashaka amajwi nta ngorane ihari. Ingorane zanatangiye ari uko ingabo zinagiye muri gipolisi ibi bintu byatangiye kononekarira naho ubundi byari bamaze nk'icyumweru ndetse bashaka amajwi iyo y'umudepite Bobi Wine yari yagiye nta ngorane zihari ariko kuva aho ingabo zinjiriye muri ibyo byose n'igipolisi nacyo kikabyinjiramo aho ngaho ingorane noneho zatangiye.
Uwo ni Bernard Sabiti ni umushakashatsi akaba n'inzobere mu bijyanye na politike yo mu gihugu cya Uganda. Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho turimo kugerageza gusesengura ibijyanye n'imvururu zimaze iminsi ziba mu gihugu cya Uganda. Dufite kandi abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika bifuza kugira ibyo babaza umutumirwa wacu Joseph. Wiriwe neza?
Mwiriwe Edi Rwema.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Ikibazo cyawe?
Ndamukirize umutumire Sabiti.
Arakumva abaza ikibazo cyawe.
Akabazo nari mfite nk'umuntu w'inararibonye mu bijyanye na politiki aho mu Bugande. Iyo yitegereje kwiburabuzwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi abona politiki ya Uganda yerekeza mu cyerekezo. Saba murakoze akabazo kanya nako.
Urakoze cyane Joseph, ndifuza ko n'abandi bahina nk'uko uhinnye. Corneille wiriwe neza?
Neza Edi Rwema.
Uri hehe?
Umagaze mu Rutana. Neza mu Burundi.
Ikibazo cyawe?
Sini kibazo ngomba se n'uterera gatoyi. Politike nyinshi ya Afrika abaserukira bene igihugu cyangwa abanyagihugu ni kuki bashika ku ntambwe ngo ko ibintu nk'ibyo biratangaje ko umuntu depute yoba yagize ibintu nk'ibyo yatowe n'abenegihugu yagiye gukora ibyo abenegihugu bamutumye yagiye kwemeza amateka abanyagihugu bamutumye yagiye kwemeza amateka abaganda bashaka rero ibyo nibaza yuko hanini biva kukuntu tugira amaliste bloke mu gutora kwazi yaba edi dutora umuntu tuzi ku mutumba umuntu tuzi mu ikomine aza aho umudepite avuga ati jewe mvuka hano mu ntara mu zonora nzokora ibi n'ibi n'ibindi umuntu twakuze tuzi ko ari umushinga amateka apana tuzi ko ari umushinga naye apana avuga nawe utora ku mugambwe dutenga umugambwe nguyu bagaca tuzanira nicyo gituma tuba tubonamwo mu nyuma haza ibyo no kwita icyago icyo kuntu abantu baca bahemukira bene igihugu baba babatoye nibyo muri make nagomba kuvuga murakoze
urakoze cyane reka dufate na Terence Wirwe Terence Wirwe
Wirwe
uri hehe
n'umugambi
ikibazo cyawe
ubwo sanje
ariko gerageza ugabanye radio yawe Terence urakoze cyane Terence ari mu gihugu cya Uganda bwana Sabiti Joseph ndibaza ko Corneille cyangwa se Joseph umwe muri abo yabajije agira ati ese iyo urebye ukurikije ibyo umaze iminsi ubona ngo ubona politike y'Ubugande yerekeza he iragana
cyane geze furakoze abakurikira amateka nangwa se historiki y'igihugu bazi ko perezida Museveni amaze ku ngoma imyaka 32 yatangiye muri 1986 noneho rero ukurikiranye iyo myaka yose y'ubutegetsi ukavuga ko aho tugeze ari igihe giteganyije cyane kuko nyine abakurikirana ibya politiki byangaha baba babizi umwaka ushize bahinduye itegeko nshinga bavanamo itegeko ryavugaga ko umuntu adakwiriye gutegeka kurenza imyaka 75 y'ubukuru iryo tegeko rero barivanyeho bavuga ko umuntu wese akwiriye gutegeka kugeza aho azapfira mbega niko bivugwa rero twe dukunze kwitegereza ibyo tukaba twarakirebye ko icyo cyari nk'igikorwa mbega cyo kwemerera perezida Museveni kugira ngo akomeze gutwara igihugu kugeza igihe azashakira kurekera nangwa se kugeza igihe azanapfira rero ubwo aho tugeze tukaba tureba ko urebye imyifatire ya guverinoma ye mbega na cyane uko ufata abo bamuhakana nangwa se kubagenza tukatuze tubona ko ingufu zigiye ziyongera cyane mu gisirikare no mu ngabo ubundi ndetse ahubwo mu myaka ye yabangije nk'icumi igisirikare ntawe cyakundaga cyane kuza kwishyira mu bya politiki mbega cyane ariko mbega uko imyaka ikomeza kwiyongerayo dusanze ko ingufu ubutegetsi buri gukomezamo gukoresha ingufu ukuntu mbega baza bagenzana cyane abo bahakanya ubwo butegetsi bwabo noneho rero ukaba usanga ko aba imyaka iri imbere mbega tukashyira ko iri buze gukomera kuko abantu benshi ko nari nakubwiye mu gutangira abanyuganda benshi ni abana bato ndetse abenshi bazi ubutegetsi bwa perezida Museveni gusa ntibazi n'izindi ngoma zamubangirije kuko abana
1 minute remaining
umudepite Bobi Wine rero nawe akaba ari muri iyo buraketi noneho rero abo bana bo bo ntaho bazi ibyo nini kuko ubu butegetsi bukunze kuvuga ko mbega abantu bakwiye gushima Perezida Museveni kuko yakuyeho ikoma mbi ariko rero ikibazo abantu benshi mu Buganda ntabwo izo ngoma bigeze kuzibonaho noneho rero bakaba nabo bafite ibyifuzwa kandi bafite bakaba bashaka ngo government mbega igihugu kidakorera bo ntaho uratangira kubabwira ngo Boto yari mubi nanga mini yari mubi bashaka ubuzima bwiza bashaka kwishyira bakizana bashaka demokarasi yenyine mbega ishyitse atari nayo yo kubeshyabeshya ngo ugiye gushyiraho amatora kandi ubwo amatora utashobora mbega kureka abandi baguha akanyango nabo bagira umugisha wo gutorwa.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bwana Bernard Sabiti turongeye turamubura ariko mukanya turongeye tumuhamagare dukomeze ikiganiro.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya Karindwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edrwema aho uyu munsi ikiganiro cyacu twagihariye ibijyanye na politike mu gihugu cya Uganda, ahavugwa ifungwa ry'abadepite mu majyaruguru ya Uganda barimo Depite Robert Kyagulanyi uzwi cyane nka Bobby Wine. Umutumirwa wacu ni Bernard Sabiti, uyu akaba ari umushakashatsi n'inzobe mu bijyanye na politike mu gihugu cya Uganda. Ariko kuri telefone dufite n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Honest wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi mu Kirongo muri Komini Byanda.
Ikibazo cyawe?
Yo nagomba kuvuga kuri ikibazo cy'umudepite muri Uganda.
Yego.
Yende bajya yuko Perezida Kaguta yari mu Museveni yagerageza koroshye ibintu kuko ndabona politiki icyo gihugu mu miragoye. Yego, ahantu nicyo nagomba kuvuga bivanye n'ibya muririmbyi ndibabiri bacawe muri yombi.
Yego
akamanza kumviriza urwo ruhande.
Honeste ndibaza ko tumubuze kuri telefoni ariko kuri we nibaza ko cyari igitekerezo. Bwana Sabiti, amakuru ndimo gusoma yanditswe n'ikinyamakuru Nile Post cyandikirwa aho mu gihugu cya Uganda avuga ko Bobby Wine yagejejwe mu rukiko rwagulu mu buryo bwibanga cyane, ndetse ko abantu babiri aribo bonyine bemerewe kumubona. Abo ni abadepite bari babiri bo mu nteko ishinga amategeko. Hari n'amakuru menshi yakomeje kuvugwa ko bwana Bobby Wine ashobora kuba yarakubiswe. Hari icyo mwari mwamenya kuri ayo makuru?
Nanjye ibyo ndi kubyumva kuko bavuga ko impamvu imwe yatumye batemerera abantu benshi kumubonaho, abantu bavuga ko ngira ngo urumva aho ndi rero abantu imyigaragambyo ni myinshi bisasi, ngira ngo urabyumva nk'uko nari nakubwiye abamushyigikira mbega bari kwigaragambya hano mu mujyi Kampala.
sori bumba barire ibyo bisasu nuguma ko byumva
cyane cyane aho twumva bikomeye cyane na hitwa Kamwokya ari naho bwana Chagulanyi cyangwa se Bobi Wine akomoka.
Rero icyo gice cy'umujyi wa Kampala kitwa Kamwokya, nanjye aho ndi gukorera ni hafi ofisi yanjye hafi aho ngaho, nicyo gituma wumva ibisasu, ariko nizera ko nta kibazo njyewe nta kibazo mfite. Noneho rero abantu bavuga ko abasha kuba yakubiswe cyane kuko bagenzi be bamwe abandi badepite bo tumaze kubonaho bakubiswe nabo bafite ntiwareba bafite ibisebe byinshi. Cyemerwa ko mbega bamaze kubafata muri uwo mujyi wa Arua babajyanye n'indege za government, helicopter ya government, twumva ko ariyo yashyikiriye umudepite Chagulanyi, imujyana mu wundi mujyi wegereye Arua wo bita Guru. Rero ubwo akaba ariho bari kugira ngo mbega bamushyirire mu bucyamanza aho ngaho. Ariko nanjye ndabyumva abantu banjye n'abanyamakuru inshuti zanjye bari gukurikirana iyi story bambwira ko ari ukuri koko, ko ndetse ubuzima bwe butameze neza cyane kuko ngo nawe ari umwe mu bakubiswe. None rero ubwo ubutegetsi bukaba bufite kwirarikira kugira hagize nk'ibishushanyo bisohoka byerekana ko ari mbega ari mu mbera mbi cyane bibasha kuzana ingorane, kandi kuko unabyumva ko hano mu mujyi abamushyigikira batangiye kwigurugumbya. Noneho rero bamubonye bakabona ari mu mbega arebeka nabi cyane, wasanga akizaniye leta hano ingorane nyinshi cyane.
Leta yakomeje kuvuga ko abatavuga rumwe nayo cyane cyane abo ku ruhande rwa Bobi Wine bari bagiye gushyigikira kandidatire y'umukandida wigenga aho ngaho mu mujyi wa Arua, ndetse amakuru atugiraho nuko uwo mukandida nawe afunze ariko yatsinze ayo matora, ngo aribo batangije izo mvururu batera amabuye ku modoka z'umukuru w'igihugu, ndetse hari n'amafoto yakwirakwijwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu agaragaza imodoka y'umukuru w'igihugu ibirahuri babimenye. Ayo makuru hari icyo muyaziho?
Ibyo natwe na nuko tubyumva nyine, ibyo ibishushanyo twarabibonye byerekana ngo imwe ku modoka y'umukuru w'igihugu yatewe amabuye, nyine bavuga ko aho ariho ubwandu bwavuye kugira ngo abasirikare batangire kurasa amasasu. Ariko twe dukurikirana ibya politiki bya ngaha, ntabwo wapfa kwemera ibyo wumva kuko ahantu hari akavuyo nangwa se hari imvururu nyinshi nk'uko tubyumva, ntawe wanamenya ubwandu aho bwavuye. Ariko twe tukaba tukireba ko mbega ari nk'igisirikare nangwa se igipolisi kizi neza ukuntu cyakwifata mu mvururu nk'izo. Tubona izo mvururu buri gihe mu bindi bihugu, ariko ntawe kiba kimenyesha ngo izo mvururu zivamo kurasa abantu, kurasira, kwica. Icyo rero abarwanirira uburenganzira bw'ikiremwa mu ntanga nicyo kibatabura cyane, kugira ngo ahabaye imvururu hose kugira ngo igipolisi gitangirire mu kurasa amasasi. Ntabwo ariko izindi leta zikunze gufatamo imvururu nk'izi, hari ingeri yindi ubasha gufatamo imvururu utishe abantu. Noneho rero icyo nubwo kwaba ari ukuri ngo koko hari abamwe bateye amabuye imodoka zimwe ku modoka za perezida, ntabwo kiba cyifuza kugira ngo igisirikare kiri porofeshono gitangirire mu gutera amasasu dayirekitire ku basivili. Iyo nayo iba nari ingorane, ariko ntabwo byari byamenyekana neza icyahabaye icyatangiriye mvururu, mbega kuko ntawe twari twumva side zose mbega kugira ngo tumenye ukuri uko ariko. Ariko nkaba njye ndeba ko buri gihe niyo hatabaye imvururu ziteye ikibazo cyane, igipolisi cyangaha gikunze gukoresha ingufu nyinshi, nicyo gituma ubona abantu benshi bakunze guhakanya ukuntu igipolisi cyacu gikunze ukuri imirimo yacyo.
Kuri telefone dufite abandi bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika, reka duhere kuri Thomas. Wiriwe
wiriwe neza.
Uri hehe?
Ubujumbura mu Burundi.
Ikibazo cyawe?
Ewe, ahanini nagomba mere nko negura gato kibazo kimaze kuba ingora bahizi muri Afrika, aho uhura umunyapolitike kanaka mutavuga rumwe nenga yahinduka umwasi ku buryo agera no ku rwego uko menga yocirwa ubwo gupfa n'abamuyoboka ukamenga bogira ko bakicwa nabona. Yo novuga nti politike zo muri Afrika abantu barakwiye kwigana politike z'i Buraya, aho mutavuga rumwe muhiganwa mudaheganya ibyiyumviro bikaba aribyo birushanya, hanyuma uwo watsinze agakeje uwatsinze. Yo muri Afrika irateye ubwoba, yateye ubwoba kumva umuntu nuko mutavuga rumwe ugaca ugenda ukamuhohotera abanywanyi yuko abahohotera kugeza aho bigera hiye bigeze kugezaho n'amuyoboka bajya mu ibara bakiyamamaza bavuga bati ibintu n'akarengane n'akarengane. Rero ikibazo no gitura ubutungane, ubutungane burya nibwo bwica igihugu ukongera bukagikiza. Rero nasaba Leta y'Uganda ireke kuremera ubutungane, ubutungane bucisha ukuri kuri hanyuma igende neza.
Urakoze cyane Thomas. Reka dufate na Ahmed. Wiriwe Ahmed Ranyuva? Ahmed Ranyuva? Omer Uranyumva? Omer ndibaza ari mu bindi, ariko Sabiti wumvishije ibyo bibazo bya Thomas agira ati ibiri muri Uganda ntaho bitandukaniye n'indwara isa nkaho yamunze politike z'ibihugu bya Afrika. Akavuga ko ibya hanini byakemurwa nuko ubutabera bukoze akazi kabwo ntawe ubushyizeho igitsure.
Nemeranya nawe rwose arashitsa, kuko hano mu Buganda nyine dufite ingorane y'abantu ba ibya politike mbega babihinduye nk'akazi n'umurimo mbega n'akazi mbega umuntu uba ashaka nk'intebe y'ubudepite nangwa se ashaka akazi mu bya politike aba ashaka mbega kubona insako nangwa se aho kujya abona ikimubeshaho aho bikiri nka kera nk'aba barwaniye ubwigenge bwa Afurika bubankuruma wumva bakenyata, ndetse na Perezida Museveni ari hatangiye abo ni abantu bari bafite urukundo rwa Afurika rwose n'urukundo rw'ibihugu byabo ku mutima, ntawe babijyagamo kugira ngo babone amashiringi nangwa se amafaranga nangwa kiki, babijyagamo ku bw'urukundo bari bafite ibihugu byabo bakabijyamo bashaka mbega kuzungura abantu babo
gukorera abaturage
ubutegetsi bw'abazungu. Noneho rero abiki gihe bo ibya politiki mbega byahindutse nka business nangwa se ubushubuzi
inyungu.
Gusanga ugiye kwitegereza ibibaho iyo ngiyo abantu iyo bashaka amajwi na cyane iyo mu byaro baba bakoresha mbega umutungo, hari n'abagurisha ibyabo kugira ngo babone isende nangwa se amashingi yo gutuga gutugira abatozi ngo babatoze
gutanga ruswa kugira
mu butegetsi bagashaka kwigaruriza ibyo bahombye. Nicyo gituma ureba bamwe baba biteguye no gupfa kugira ngo bakure ku mugati nk'uko dukunze kubyita ahangaha, ugasanga basitari gukora ibintu bibi cyane n'ibyiri bimwe tureba, ugasanga ngo uri kuri ya ruhande mbega ni umwanzi wawe, ntabwo ari ukuvuga ngo ntawo mufite ideas zimwe ahubwo ni umwanzi. Rero ukwiriye gukora igishoboka cyose kugira ngo urebe ngo ntabwo agukuye ku mwanya w'urimo. Ibyo rero bikaba bikuzana ingorane nyinshi atari mu Buganda gusa nk'uko uwo mugenzi wacu abivuze, ahubwo muri Afurika yose.
Hanyuma Sabiti, hari abandi bakunze kuvuga ngo nubwo koko mu gihugu cya Uganda intambara ikiri nini cyangwa se ikenewe gukorwa kugira ngo politike nyayo igerweho bikiri byinshi, ariko hari n'abavuga ngo igihugu cya Uganda hari ukuntu gitanga ubwisanzure, abantu bakavuga ibyo batekereza ndetse abatavuga rumwe bagakora akazi kabo nk'uko babikora, ngo si kenshi, ntabwo ari ibihugu byinshi bya Afurika usanga biha uburenganzira abatavuga rumwe nabyo gukora nk'uko bimeze muri Uganda. Abantu bagatanga nk'ingero nk'ibihugu bituranye n'igihugu cya Uganda, si kenshi ubona abanyapolitike batavuga rumwe na leta bafite ubwisanzure nk'ubwo abagande mufite.
Icyo ndabyumva kandi ndabyemera, yemera mbega kugera ku gice kimwe cy'iyo argument yawe ndacyemera, ariko igishushanyo ntawo kiri straight nk'uko abantu bakemera, kuko hano nubwo aba bavuga ko yego usha abantu hano ku maradiyo bajyaho bagatukana perezida ukavuga icyo ushaka, kandi ntube ufite kwirarikira ngo hari uri buze ku muryango wawe nijoro ngo agushikire. Ibyo ubwo burenganzira bwo burabwikiremwa muntu burahari, ariko hari aho bukoma, hari aho bugarukira. Aba nyacyane anga icyo maze kubona, iyo ufite ingufu nyinshi ukaba uhindutse nka sireti nangwa se ukaba ufite ubushobozi bubasha guhungabanya ubutegetsi mbega mu ngeri nyayo ufite ingufu koko nk'uko umudepite Bobi Wine arereka, aho ngaho ubutegetsi ntabwo buraguha ubwo burenganzira. So freedom nangwa se iyo freedom uvuga
ubwisanzure
ukizana, ibyo government ahangaha bafite ubwenge bwinshi ko bazi ko nyine na cyane nk'aba abazungu bakunze kuzana ubunyabya ahangaha ibintu bya demokarasi na human rights ibyo bakunze kubibaho cyane, so bajya bemerera uduce kuri ibyo bintu mbega kugira ngo berekane ko igihugu kiri mu mutekano ko abantu bishyira bakizana. Ariko uramutse nyine ufashe ubwo burenganzira ukerekana ko ufite n'ubushobozi ndetse bwakuraho ubutegetsi, aho niho igishushanyo gishyitse cy'ubutegetsi urakireba. Nicyo gituma ureba ngo abakiza besige nyine aba bahakanya ubutegetsi bafite ingufu nyinshi cyane, government hano ibatwara nabi cyane. So icyo ngicyo nibaranye nacyo, ariko kandi turacyafite ingorane nyinshi angaha, kuko iyo werekanye ko ufite ingufu nyinshi nabwo iyi government yacu ubundi ntayitandukanira na ziriya zitemerera n'umuntu kugira icyo avuga.
Bwana Bernard Sabiti, nk'uko dutangira twabivuze mu kanya turi hafi kugera ku musozo w'ikiganiro, ariko twavuze ko ibyaha igipolisi gishinja bwana Bobi Wine ni ibyaha bikomeye cyane, ese hari icyizere cy'uko Bobi Wine azarekurwa agakomeza imirimo ye? Mu gusoza,
hari ukuntu babasha kumurekura, ariko kuko nakubwiye birakomeye, kuko bamushyize mu bucamanza bw'ingabo bw'igisirikare. Rero iyo ubwo bucamanza ibyo bita koti masho, iyo koti rero ntayikunze kubamo ubutabera bwinshi, kuko ni umusiviri bamushyize mu koti y'igisirikare. Iki kimenyesha yuko bagiye kumucira urubanza nk'umusirikare, nk'umuhekera mbega basanze nko mu shyamba arwanya ubutegetsi. Aha noneho rero ugasanga ngo nk'uko nari nakubwiye, ni umudepite. Abadepite hari ubu privileges bagira nangwa se amategeko akunze kubarinda ingorane zimwe zo mu bucamanza, ariko kubw'urwo rubanza nyine kuko barumushyizeho ayo mategeko, ubudepite bwe mbega ntacyo buri bumumarire.
Menyesha ngo ndetse na speaker
Bernard Sabiti umwanya utubanye muto, ariko nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya waduhaye kugira ngo tuganire, tuzakomeza tugushakishe nubundi kugira ngo dukomeze tuganire kuri icyo kibazo. Urakoze cyane.
Urakoze cyane.
Nshimire abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika bagize uruhare muri iki kiganiro. Nshimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ijyuma, Fatuma Alimasi Kalala na Laura Twagirayezu bamfashije kwegeranya kino kiganiro. Muri studio ya 7 hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Mukomeze muryoherwe na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika.
Arakoze Edi Rwema mu kiganiro muri sanga yajeje kudushikiriza mu kanya Radio Ijwi.